Sema whatever you like. This is more than hip hop. Tanelewa. Unanijua unanisikia. It's your brains once again. Then you kill the records. Doni na Mako.
Yama choma da, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Yama choma da, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love.
Yo, since 99, nipo kwenye game. Goma zote ziko fine, Mungu kanipa hifem. Dele kwenye line, na shine kila sehem. Nipe dili ni sign, snipe story za madem. Ugumu wa maisha, nitisha tosha kuhaso nyumbani. Auliki mticha nimbishi, nitoke yashos na clown ya umaster. Na kila judo na timba, kuna mjama mwenye rasta duniani labda la simba. Mama alisema niwe deep deep sana. Deep deep sana, kwa vesi ni chane sana huh? Wale masnichi ni wa skip skip sana. Skip skip sana, wasije kuleta drama. Hapa ni hip hop no drop, classic flow Mr. Coolio. Napenda kurapa tankifa mnizike studio. Hii ni black black, so stay back back. Fools wak wak, trash wana rap rap to booze.
Yama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Yama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Mziki nilizaliwa salama bila ya chongo. Mindo stani sasa chona madam lita ndani ya bongo. Niko juju ya lufu. Kuna wege wa kunificha. Fabulet headproof mana na shoot kwenye kichwa. Bye bye, nai nai. Ini ngumu na nyeusi. Akina zena wakatai. Yapo sula inachunusi. Sina time na vimada. Ubebi baby yapo umefichwa. Lamzangu zinafanyaga sanamu atingishe kichwa. Nasema mziko bongo bila skendo auto boy. Sina ringa wala mjengo na nkibanja wako hoy. Bila dili za magendo na survive na wantoy. Hakuna cha baby pendo za kigumu na chomoy. Bifu zisizo na msingi ukisnitch. Chezi fair. Gemu ina miruzi mingi. Mbwa bado siapotea. Wanauliza who is the king of bongo hip hop on air. Don't bother, do your thing, it's me and I don't care. Don't bother, do your thing, it's me and I don't care.
Yama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Yama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Okay, chemsha bongo. Bongo bongo ndo chanzo. Kitaka jificho songo. Nkupe msongo wa mawazo. Chapita kila msoto. Mixa kuziba vilaka. Leo kicha mwenye moto. Nimekuja choma vichaka. Ustege ulimbo. Misitui chini anga. Natega tundu bofa. Wajui mindo ndege mjanja. Sina kabila wala udidi. Steam zangu sina mabawa. Tanzania wamene kamona Magufuli ukawa. Bongo kama Ulaya. Yo. Kata visa naenda Kongo kauna mchongo wa sula mbaya. Kichwani na mali naitaji ulinzi wa kueleweka. Nandika line kali hadi nkishika peni naweka ledioni. Napigwa yeki ya plomo tena for free. Na hizo cheni zako feki wezi ntisha mini MC. Nachosema kinakuwa shwani mpaka kitana. Kuna choko nisemjua labda lidi chokola.
So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Yama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Sini lisema.
Yeah, yeah. Shoto
brand.
Modern town finest.
Sema whatever you like.
Yes.
Kamakawa.
Rush Dawn Band. Representing the house, man.
This is more than hip hop.
More than hip hop is a house, man.
Ala nuna ni soma.
Naku soma, mse. Effect, I got you, boy. Respect to the regions.
Log out, yo.
Let's log out, huh? Donnie, log out, log out, log out.